Simuata. Hizi unajua sinanga ubaya na wewe.
Line 3 Steve. Kwani Sky kwana? Unasema hivyo kila episode. Eh, ni kweli.
Simuata DM kweli.
Anyway guys, welcome back to another episode of the UMT podcast. This is your homie Figge. To my left is kijana yuko. Na kuna Void Big. Alafu kuna Simuata. Eh. Sema forehead. Sema
kwa ndani Simuata hizi. Ndani Simuata hata notice.
My days.
Ndani yange notice. Mwole yu kitu mireduce size kidogo.
See it.
Which is a good thing.
Damn. Anyway, Borako mpita. Mpita pass list.
Niko pass list.
Yeah.
Niko Rake. Pass list.
Yes, to my shout.
Sasa Simuata nafanya mtihani bado.
To my front. You see right. Eh, to my front ni jana Simuata. Eh, alafu tuko na returning guest. Chaji introduce.
Hi guys, ni Mawia, Victoria, basically.
Mm. Yeah, yuko alita shetani.
Yeah.
You had to, it was...
Nimekupata, sawa.
You're not the same man you are
16 episodes ago.
Damn, okay.
Mm-hmm. Tuko huku with the big boys, tujue big? Kama wame, especially Simuata, the biggest of them all.
Manzi.
Big in every aspect.
Akona kichwa ndogo lakini
yet.
Well,
due to the lack of brains, we understand.
Yet.
We are catching up to see watu wamekuwa wakifanya nini with this 2023. The most they've done this year, the least they've done. Tujue highs and lows.
Sasa si utaanzia.
Tuko mwezi wa 5 inaisha, si ndio?
Tuko mwezi wa 5.
By the time watu utasikia hii episode itakuwa mwezi wa 6.
Damn.
Sisi tumwambia vile hii mwaki imekua. Wanajua imetutandika. Euclid.
Vibaya sana.
Wewe ndio tujasikia since last year.
Episode.
Yeah, the last time I did it.
Kwani ulienda wapi by the way?
Mimi nilienda home December. Alafu nikahama kwenye nilikuwa naishi. Juu landlady alisema haufai kukua na wageni. Ati ni kwake. I'm like.
Haufai kukua na wageni?
Juu kwenye mimi naishi South B. Naishi estate yenye sasa extensions basically. So in those extensions you live with the rules they'll give you. Si atukua tunajua kiaji. So one time I had a friend of mine over. Then my mom gets a phone call. Anaambiwa, wewe, huyu msichana wako akona wanaume kwa nyumba. So my mom calls me, she's like, Piki, nimeambiwa uko na kijana kwa nyumba na ati mnavuta bangi. I'm like, ati?
Mimi?
Bangi?
Kwa ni crime?
Mi?
O bangi ni nakustua.
Mama, ato unajua mimi siwezi. Siwezi vuta bangi mimi. So I'm trying to explain myself. Then, now in January, see, the landlady said, if I want to stay there, no guests at all, sasa, kabisa. Mamangu naesi, aka get advice from her fellow adults. Wakamwambia, the only time you can get friends is when you're 18, 19, thereabouts. So, you imagine,
wait, how old Muhammad, are you? Wait, what? How old are you?
I'm turning 19 in June.
Ooh. 19?
Yes.
Oh. Still children, man.
Sasa Julie, zali wa 40 years ago.
Wait, your mother, shut up.
Yeah. Me badon ko sweet 16.
Of course.
You ni line yangu.
What?
I'm sorry. Hey, Simuata bado ako sweet 16, manze.
Sweet 16.
Sweet 16.
Life begins at 40.
Yeah.
Simuata trademark.
Aendelea.
So sasa January ikabidi nihame huko juvenye mamangu akapigia landlady akamwambia, what if they have friends from school? Nini? You think they want to hear?
Friends from school. You don't know that.
They don't want to hear. So
the friends.
I moved. Then sasa after nihame, nikanyamaza. Hapo ndo sasa mkaacha kunisikia. Nilihama, nikapata nyumba, nikakatiwa na bwana wa landlady.
Ukakubali.
Nikahama huko.
Shara.
What? Nikubali usilipe rent. Survival.
Rent ilikuwa inalipwa kwa landlady, hainge ni sote.
Work smarter, not harder.
Nani kulipia?
Sasa si ni mimi nilimu-encounter, si wewe. Si mimi nilikuwa najua hata lipa.
Kwani anakaa Brooks.
Damn.
Jamani.
Damn.
Ni bwana landlady.
Your point.
Ingekuwa mimi in that situation. Ingekuwa hii Nairobi free.
Oh my God.
But was it, no man had this queen in this situation.
No man had this.
Wewe zingiwe ulikuwa unasema ati ulikuwa unafaa kuzaliwa dem.
Eh?
Guy.
not me. Ilikuwa
umerudia. Karudia hude.
Wait. Ni mtu aliyeka kwa page yetu ya IG. Ndio mtu ali mimi niseme hivyo.
There's evidence. Kuna episode moja umesema hivyo. I don't know. I think you are driving at a point, but then ikabidi useme your statement na hapo ndo tukakopata.
Mimi
you are caught.
Either two scenarios. Yeah. I was blackmailed or I was under influence of something.
But Simota, you said you don't take poison.
Satanic. Something satanic.
Damn.
Yeah. I don't take satanic.
I don't take poisons. I don't take poisons. Well, mimi, mtu wa maji.
Same.
Aqua mist, the sunny, such kind of things.
Na ile juice ya mnyonyi.
Yeah.
Ila kwenche.
Na kamnyonyi yo.
Winja. Kwanza di...
Ndiyo.
Ndiyo na substitute for a doom.
Zima microphone number 3. Zima microphone number 3. Aizi lutusi na yeni guest.
Tende lukua natupea story.
Eh, kini ya zime yo mic, tuasikia story badai.
Yeah.
Ndelea.
So sasa, me for me, took we have 4 terms.
Hmm?
Ngoja.
Four,
si tatu.
Four.
Nila ni tatu.
Four. 1, 2, 3, 4.
Hey, jamani.
Hey, jamani. Mwana semea took.
Area. 4 terms. Unamka kwenda shule 4 terms, meaning,
Wanga. Na graduate wote pamoja.
Oh my God.
Hmm? So, we have 4 terms.
Kwanza graduation yao ndio inakonga mwisho wa mwaka.
Wacha malize.
Wanangoja
roho ya mtame.
Lakini sasa that fourth term is different in every school. Like schools kama mimi niko School of Construction and Property Studies. For us, MJ. Our fourth term was a long holiday.
Chapa mtu wa mjengo.
Kabisa.
Hey.
Na flete keli pia.
Lakini unaweza inua mawe?
Hapana.
Lakini ndio mpika machapo ama
koroga mjengo. Kukoroga simiti.
Naweza koroga simiti.
Ah.
Lakini I don't need to do that. Now you see, me I study real estate. So we are studying a very new product in the market.
You get that joke?
A very new product in the market where you get already like pre-mixed cement or now, no, that's a lie. I'm lying to you guys. What we have is the machines which makes it themselves. You don't need people to do it anymore. Wale watu wenye walikuanga wanamwaga maji kwa buildings ndio isijikaushe. We have now cement that doesn't, not cement, concrete that doesn't crack. So
Smota ndo alikuwa foreman wetu bana.
Ni nini?
Yamepita mbio, si ndio? Noma.
Equality.
So I did my exams in like March. Nishaenda home, nishaambia watu nimekuja, mimi niliwaambia niko home 1 month. Nikakaa April, karudi Nairobi, so mimi niko tu kwa nyumba, nikizuba, because me that housework, apana. So nyi watu wa long holiday, enjoy yourselves. Enjoy yourselves.
Days. Yeah, mona roll.
Bambi. Miss unaona nakaa kwetu mwezi mmoja nywele inanyolewa.
I get you, man. I get you, I understand. Lakini ulikuwa unataka kuwa Vin Diesel.
Yaani
akili. Sasa nitwaambia hapo podcast atani atamesha nywele ya DJ August.
Mimi ngoja.
Nywele atamesha.
Unajua ni afro.
Ikuwe 2023, ikuwe 2027.
Shut up.
Okay.
Alisema August. Atakuwa na afro. Akikosa afro, he's staying at for lunch.
August jafika.
Heavy lunch.
August jafika.
Si mayai, si
yuko na jam to a wigs.
Na jam to a wigs.
Na jam to a wigs.
Tutajua.
Atakuwa na afro. Kuna by vini, August atakuwa na afro.
Kuna venye nyole yuko uka.
What?
Atakuwa na afro.
Umeona zile like vinyesi za kondo.
You play yourself.
Still some evil, but unaweza compare. Yuko inakuwa na same texture.
Unakaa unatusiwa tu.
Well, I'm so anyways. Lakini aise mea afro. Jeans zake zisikubali like jamaa hakunyoa since April last year.
What?
Ndio nyeli atushana hivi.
Yes, right.
Am I lying?
Sije pia fora amekumesha nywele.
Forum.
Sasa Kenya utafanya nini?
Aya, sawa. I hereby give you the forum. Kumesha nywele.
Mbwa. Unataka forum ya karo na mzazi.
Ah.
Uda acha nikwambie.
Unajua?
No.
Lazima imeende
kwa mzazi mendo shida. Usikie shida ni gani? Shida ni nakaa mtaa. Nakaa na mzazi. Ananiona kila usiku. Sijui ananitolea stress za work, sijui nini ananiambia.
Nunua kofia.
Nunua kofia.
I think Elezumia kuleta bald caps.
Eh, hapa mmisaidii.
Okay, sawa. Mbona una roll? Oh my god.
So cool.
Sasa wewe unaweza pata bald cap na match ngozi yako.
See it.
Straight for the key. Yeah, things.
Sasa mimi niko rich in melanin. Sawa. But the lack has told that you had some. Yeah.
And the lack.
Damn.
Tall.
Handsome. Okay, oops.
Mmoja mtaniona kwa TV na mtaninoki.
Utaonekana.
Kuna lighting, kuna lighting.
Utaka shadow. Guy.
Oh my god.
Ati?
Mambiwa, mtukua unauza insecticide.
Ah, sipoa, sipoa simuata. Kwani mimi... You could lose your week. My week. Misi nanga kitu kufanya squeezy. Hey, wake up, tuko tu mta.
Wake up, eat, sleep, repeat.
Ivo tu, I swear. Alafu Thursday natoka kwetu. Si Thursday, Tuesday nakuja huku.
Huku. Oh, eh.
Ami nasimanga ni menda kwa boys.
Kwenye uji. Sase munganza banki.
Methigi unasimanga ni.
Mimi na mambo yanga ukweli.
Hidho kuna kutota munga. Unakunywa banki.
Dad ni mechoka kujificha. I'm a father of six.
My God.
Wanchewa nasikiza podcast. Mgeza mata hiyo part.
Hmm.
Tamambeli kwa content. Tamambeli kwa content.
Content. Oh, atelewa. Yeah. Tell him.
Content.
Tigi. Mm.
Home kwa aje.
Home kumenyamaza tu. Niko hapo na mkanga 10 na daily. Oh, kuna apparently nafaa kupanga sijui sports day ya chati yetu.
Sports day?
Eh. So hii itakuwa
sports day?
Eh.
Simuniite.
Sijui kama tutaweza kukupitisha. Ati walisema ati oh it's for wachache na wachache only.
Said again
next time tutapanga. Eh.
Simu kuja kwa once na why.
Kanisa gani thige?
Eh, kanisa gani simwata?
Is it Crisco?
Kumbe ni wewe. Oh my days. Eh. Tumejua aje. Oh my days. Eh.
I'm everywhere.
Simwata sijuzi alikuwa anafuatwa na pastor akiulizwa kama.
Inaitwa ngwa omnipresent.
Eh?
Wow.
Ama omniscient. Hizo vitu hitu aje. Tata figana.
Relax. And you?
Yeah. Zii, initongo aje mwenye kwa present everywhere.
Yeah, yeah, ni omnipresent.
Mbona meniangali? Mbona menibu?
Sasa, koni unasema we ni Mungu?
So una complicated issues.
Another story, mom.
Hey, wuzi ya mani kaa tu demu. Una vile madimu complicated issues.
At least mimi sitaki kuidentify kama moja.
At least
usijali utasikiza nini nki replay. Eh, any other than that ni gym tu. Eh, na ku
Ronnie Coleman.
Acha wewe acha.
Ni dicha kiti peke yake ndio kuna space. Alafu oje notice kizi anava shirts. Alafu hizo shirts hizi buttons hapa. Naona vile mahali hapo wale wasokopeza wafungangi hizi the first 7 buttons.
Wow.
Tunashangaa mbona basi thiki umevaa shati na amefungua tu yote.
Si ungetembea uchi basi.
Kwani mimi yuko eh eh eh.
Wewe bwana. Udari lakini mbona ukivaa shati ufungue duku chini? Si ungekosa tu
kuivaa.
Tembea hivyo kifua. If you have a big black chest.
Sounds like jealousy.
Yet. Yet. There's nothing to say. Lakini anyway guys, I'm just trying a look, you know.
So gym unafanyanga nini?
Gym Monday na Friday nafanyanga workout ya hands na legs. Alafu Wednesday nafanya core.
Kwa gym zi strong hands.
Oh, arms. Oops, oops, oops. Oops, oops. Hey, hey. Hey, hey, hey. Gori. Sorry, makosa ni yangu arms.
Yes.
Eh. Yeah. Mm. Eh. But nataka kuchange routine yangu.
Usigwembe.
Usiki nilikuwa najaribu mashati zangu kadhaa home. Nilikuwa nazinitoshia nikasikia vizuri kwanza lakini
ni umeona bro.
Wewe acha. Kwenda kwa mimi huku.
Eh.
Yeah. Welcome to the lifestyle.
Zaleni kuhamia kwa tumbo.
Sia tu.
Nitakwambia kwa jingo. Well shit. Leni pole man, mimi najaribu kutetea.
Umetetea saka.
Nimemtetea man, mimi I stand for Leni. Because he can't stand by himself.
Wow.
Yet. Oh my days.
Ujo.
Hey, other than that, nakuwa family man hapa na pale. Life's been good, man.
So family man, excuse me, ukikuwa na devil. Hey, family man. Hey, must be nice. Admiacha nionze kujita family man. I'm a family guy.
Family man, aje simuata na una
family deo. Guy.
Na una deo.
Family guy.
Kuna bibi.
Na una.
Family guy.
I'm sorry, sir.
See, unaona acha niwaambie. Acha niwaambie vile situation iko.
Eh.
Like mimi I believe. Unaona?
Oh my god.
And when you believe.
Oh my god.
Wait. When you believe.
Oh my god. When you believe.
Power of the tongue.
Eh.
Unasikia power of the tongue?
Yeah.
Unasema na itakuwa hivyo. So when you believe you have the grasp.
Oh my god, like
the seven in the man.
Exactly. Yeah. Oh my days.
I believe niko na dem somewhere.
I'm sure kuna dem na mimi yani dem yako pia.
Yes, that is very true.
Yeah.
That one is very true. Lakini ile shock atapata. Okay. I'll get backlash for this but ni sawa.
Unaribu.
Ile shock atapata mimi sijali je naamini mimi siamini hiyo yake.
Okay. Oh, okay.
Unajua
unaamini gani basi?
Kariwa hu.
Ah.
He has a vision.
One time. Siku moja.
Very moja. Really
nice. Ngojeni nianze kupaka Vaseline vizuri koko bata. Like light skin. Kidogo tu.
Kidogo.
Kidogo si sana kidogo na. Kuna kwa nini ile? Dark. Si extremely dark.
Extremely dark.
Dark, black.
Densi water.
Dark chocolate. Dark chocolate. White chocolate. Hey, wait, kuna white. Yes, kuna white chocolate but hakuna mtu white chocolate. Kuna ile light chocolate.
Light chocolate.
Alafu kuna light skin.
Mm.
Alafu kuna msungu.
Kukizana
nao.
Kukizana ni huko mwisho.
Chana nao. Nao hizo ni useless.
Hey. So, hiyo tuna beep. Hiyo tuna beep.
In this conversation, those ones are useless. Si ati nini?
Oh, okay.
In this, kitu tunataka kusema. Yes. So, mimi nataka kuwa hapo. Dark chocolate.
Ah.
AKA young sexy motherfucker.
Yes. So, anyway, acha niwa. Sawara ziki yangu. Kiyangu imekuwa very nice. As I was coming here, nikuwa takuambia kitu.
Ni Miss Lynn?
Na.
Oh, okay.
Hai, nimeisahau. Hai.
Tumesahau.
Nimeisahau, imeenda. Kadinia. Exam imenikalia leo.
Kawaida.
The fact that.
Simona kumoja kalia exam.
Zing. Nilisoma.
Yeah.
But so, Jama, who lecturer? I can later. 5 questions.
Mm-hmm.
So you need to choose 3 that you're doing. Mm-hmm. For your exam, yangu, you kuacha kufikiria sana. So out of that 5, mkwajua swali moja. Confidently. Ile ninajua content niko nayo.
Hey.
The rest of these 2 questions, Miss June lichagwa gani, but najua nimeandika rumors zingine diwo lecturer hata amini. Anaweza nipea pass juu ya hiyo story ajabu imeiva.
Si ndio? Wewe kuanga na theory.
Mm.
When you answer like kwa mtihani, like umeanza uongo, uongo ni uongo, ni uongo. Lakini unajaribu kupeleka lecturer hivi na hivi. Hey. Nadhani marks atakupatia.
At least on it ulikuwa
na. Si ndio?
Nakumbuka sijakuwa to a lot of lectures by the way, but nachukanga one word ndio anatumianga sana. Yeah. Na mwangushi hapo the first one.
Nasema ah, yes.
Anaona ndio ashatumia word yangu tick. 30 marks.
Midis.
And that's how we pass.
Yeah.
Kidogo kidogo. Ni green sijui nini nini. Mm. Hamta John alikuwa na fake.
Enye unafanya course gani?
Mimi mjengo.
Real.
Yeah.
Shout out.
School of Construction.
Ugh.
And heavy building.
Hey.
What?
Heavy.
Why?
School of I had something to say in my mind, but I couldn't have talked even. But
my God.
It's our heavy building pia. Naona na jenga mamwili.
Mzee.
Kula unone shati zisikutoshe kwa mkono watu waone umeunga alafu finyilie tumbo ndani.
Yes.
Tembea streets of Nairobi una Ronnie Coleman shit.
We go they feel attacked.
It is.
Msija ku attack. Oh janaona
ni sawa but hizo zingine sasa
unafinyilia tumbo ndani.
Unafinyilia tumbo ndani?
Hapana.
Zingine gani?
Zingine. Hiyo ya shati kutopita huku.
Sasa amekubali. Ni unono ninafanya shati.
Exactly. You miss just sema wewe.
Wewe unasemanga mtu kweli.
Sinners will always run. Sinners will always run.
Yes, the devil is chasing them.
I'm not Niga. The devil. I'm not the devil.
Hey, when you
made me dark. Him,
yet. Well, the devil must be handsome shit.
No, no, unasemanga handsome devil. Anyway,
this is tiny man.
Me little shetani group chat. Lakini sawa.
Leni.
Sawa.
Shetani.
Yeah.
But it's fine. Nadi Maria ni shetani pia in her own way.
Guy.
Eh? Oh, ni ukika Lucifer.
Guy.
Guy. See me to come. My days. Anyway, ushasema wiki yako imekuwaje?
My week.
So oh, nasema
mimi nimefanya nini
last week? Alafu kahama tena. Yeah.
Nimekuwa tu kwa nyumba juu. Yeah. Sasa economy is not kneeling and the parents are sending the same money they were sending.
We know.
So
Euclid cannot relate right
you
know, now but
saying come try unless you can afford to get out because unatoka una pesimisha. Una breathe. It's over. It's done. Get back to the house. Alafu nikapata tattoos. Watu wexagerate tu chungu ya tattoos by the way. So if you are somewhere there you want to get a tattoo, go get it.
Euclid, today is the day.
Hey, you cook well.
Simnajua nikikata tattoo itaonekana.
Niliambiwa na mtu unaweza tumia white.
Hey.
Hey.
What?
Lakini yuko tuanze kupaka cocoa butter.
Sindio.
Unaweza kupaka cocoa butter by December.
By December.
Hey, thinking utakuwa na dem.
Sema chakaa.
Oh my God.
This is yeti nini? Tutoi bio madem. That is what I'm trying to say. Yes.
Good.
That is what I'm
trying to say.
Cinnamon.
That's what I'm trying to
say. Cinnamon, yeah.
Oh
my God. Anyway, nilikuwa nataka kuuliza. Sasa kuna kitu yenye unajua yenye ni embarrassing lakini haifai kuwa embarrassing.
Kitu yote ni embarrassing but if I go embarrassing blowing your nose in public.
Definitely.
Why is not your choice?
Wa
sikupenda kwako hii kitu imekuja.
Kwanza kwa uko na homa.
Alafu hii kitu
ya homa ndio inagonga mbaya.
Imagine uko na block nose. Unajua very well sasa una for quick clear. Uko mahali fulani quiet, very quiet. Lakini vile utaishikilia.
Alafu kushinda pia ukifanya hiyo bado unasikia.
Na pia ufai hiyo kuvuruta nyuma hiyo shit. So we think we keep playing us in public. Musi niangalia vibaya by the way.
Hadi
kwanza when you blow it like
lakini sasa actually umekaa mahali sipata alafu kasikia tu
kila
Imagine
sa before COVID, sa hakukuwa na hiyo notion ya huyu anaweza niambukiza COVID. Sa bado watu wanaku discriminate.
Indiscriminate na kuweka header. My experience au mathe flani hapo tuseme ni za kwa public environment. Kwa tuna ile mathe either ameva specs ama anakaba za wa high school.
My god, the image that came to my head.
Ndio.
Oh my god.
Unajua vile mabasa wa high school ka generally majority see what of course majority. So kuna kwa na hiyo type. Kuna madhia na kaivo. If you have to respect your elders. But ingekuwa uwezo wangu na kuweka sweep.
Mbona? This is existing.
Atu kwa na these judgmental eyes.
Ah, yeah.
Like, mbona unafanya hivyo? Ama if they see you, tseme, you're working with a few ladies, a bevy of ladies.
Beautiful girl.
Beautiful girl, them.
Kama leo watu walikuwa wana judge simu hata.
Well, uko show walikuwa ni judge.
Walikuwa na ni judge mbona anatembea na simu hata?
Manze,
shiwani. Sasa si mbona amefanya nini guys?
See, maybe wanaangalia. Okay. Stay cool friend to leo but yes, I'm in good spirits.
Okay.
Nimezoea hiyo pia, you know.
His ladies.
Always. Kabisa. Mimi ni ninga. Ni ile ati saa tuseme like ume accompany mamako umeenda shopping. Alafu saa like saa jumko wawili, eh saa like ni mtu wa kushikana. Hiyo kitu ni nini?
Hiyo kitu watu wanakuangalia saa huwa anatoka sponsor wake.
Alafu hadi hao notice like mnafanana kiasi. Wanakuangalia tu like umeshikana mikono hivi na mamako. Unajaribu kuitoa in a very gentle and smooth motion lakini iwa. Sana shika tu unaona tu watu Okay.
Musaia analipiwa rent roaka huyo.
Okay, ni kama one time I was in town with my dad. My dad is a very short man by the way. So yeah. He's
Euclid,
like,
is that you?
Nini si brother? Nini? Nimenyamaza.
He's like a small dude in nature, sindio? So he looks younger than he even is. Guy. So one time I'm walking with my dad in town. Mshaisikia tu hizo macho, hizo za.
Hadi si lazima uangalie around unazifeel tu.
Lakini mbona mjali like.
Si ati unajali lakini hizo macho zinakaa so uncomfortable.
Lakini simwata hadi wewe ukifuata na like hivi tusebe like you're walking in a straight line na watu wamejaa hizi side zote mbili. Wote wanakufuata hivi na macho. Watu wote.
Selem.
Selem.
Unachukua chance yako unaambia kuna podcast.
Have you listened to okay.
I'm going to do that. Do you want an autograph? Yeah, I signed it for only $50.
Damn.
But then Leonas G
only
some influencer Mr. Nani. And I charge $50 kwenda ku meet na kumuliza swali. $50 influencer wa Kenya.
Ai.
Mtu wangu japanda ndege.
Ai.
Nikulipe $50. Huyo dola umeona.
Hiyo ndio nitamlipia ndege.
Right. But at least mkwe reasonable. Mbona nikulipe? Nikaa nataka kumenta but okay ni sawa.
Wamekuwa lacking in content of late.
By this quiz miss juu hakuna content.
Of late they've been lacking. Okay.
Since ninge hii app inaitwaje?
TikTok.
Kupromote UMT.
Oh,
kupromote UMT. Kupromote UMT.
Ninge promote UMT. No, like there's no content.
Yeah.
Wasichana, kazi kutingisha haga ni like
hadi kuna wenye wanaangalianga tu camera like
ate,
hey, like mtu tu
waliacha
don't showcase their bodies hiyo tu ndio anaweza
nikaa tu video nakaa
ama wa oops mtanichukie but ni sawa hawa ku dance every music inatoka na bongo
eh
yeah. Don't consider
bongo eh bongo
bongo man Niliona msichana najua ana dance bongo.
Kai.
Walaya sijai mwona the same. Na mwonanga kai. Nakuambia bukungu iko mbali. Bukungu stadia iko mbali sana matisa. Hey. It's your life.
Damn.
Mtafute content huku nje bana. Si kila siku kushowcase your bodies nikaa mna wazazi na morals.
Social media ni sana, siwezi mkataza, but kuna vitu zingine akifanya na haiwezi.
Kama?
Yu mtafute kando. Neza choma chances mahali.
Okay.
I believe.
Vinafaa, vinafaa.
You should also believe it, dude. Usibaki muhuni kwa
muhuni na
tani yo. Ujia mzazi na kuaminio mpeleke wajuku by the age of 30.
Najua nimejipata pasli, say no na nini, dream ya first class merudi.
Shut up.
Dumia first class, say niko nini, preoccupied.
Ile tent yoko mbele.
Tent, yo tent.
Peke yako, kiti ni moja.
Katikati.
Mawia, ile nile wase wamepita.
Yeah.
Utatuona mara nyingi before you experience wewe mwenyewe took.
Yet.
Utakuja hizo zingine at least utakuwa
took.
Niitwaje? Iki zungu imeenda.
Kidogo unasikia imesukumwa January tuende Christmas kwanza.
Lakini but ni saa question. Kuna mtu anaelewa vile hii like the new system of university funding ina work?
Hapana.
Hey, mimi nimesema as guzi zetu ni hao watu nyuma yetu.
Yes, but
mimi nimejipa sure.
That's all that matters.
As long as mimi niko sawa.
Unaona zingine?
Mimi wakifanya
mimi na outrageous fees. Hey.
Unaongelea ya med?
I think ilikuwa ya med na other courses. We. Nakwambia mtakuwa mnauza ngombe.
Eh, gava wewe, gava wewe.
Ufundishe ngombe literally.
Guy.
Gava wamesema.
Eh, bwana eh,
hebu sije ibaki. Ametoa clips kidogo ikaisha, ametoa Oreo kidogo ikaisha. Eh, tena soda.
Ametoa. Ni sawa iko na kichwa mtu.
Labda tuweke yako.
Anyway. Ah, sawa kuna.
So, eh, Gava manzejo wameamua.
Siku rahisi.
Mimi niko na swali. Kitambo TikTok ama content creators walikuwa nafanya nini?
Ai, walikuwa nasoma.
Because see, they were still doing what they are doing mostly. Ni ati tu sahi imeisha taste.
I guess.
Well, see, ukiona wakianza, some contents are good. But kuna venye wananza ati, they need a larger audience. Wananza kugu extreme. Kuna ili extreme yenye, ni sawa, ingine ziko.
Yeah, on a force.
So this society, haibambi anymore. Sitai kutaja specific people.
Sema ni yawa kudance bongo.
Well, personal. Old school bongo is good. Old school bongo is good. Nilisikia. Wait, Merimela ni bongo?
Mimi sijui.
I don't know. Merimela.
Dani? Mimi na dani kitu ni.
Okay, nilisikia zingine kadha.
But then John Dragani.
Merimela. R&B. R&B is even heartbreak.
Manzi.
Nataka ifike point yenye dema mimi heartbreak hivi mimi natoa ngoma. Ah. Mkiniona studio.
Scientists have shown that like toxic guys ndio na releasing better music for some reason. Miss Jui.
Well, I don't think I have a good career. Euclid Stonze
band.
Manzi?
Jui. Some tofauti John Dragon.
Nini?
Bongo.
Kila kitu. Ile ina work.
Mzee.
Ile ni na work.
Hadi mimi ni family man. Lakini yangu sio ya fige.
Yako ni gani?
Sasa ndo masaza kuendea watoto shule bana.
What?
Mimi ndo first born. Mimi ndo first born kwetu wewe.
Oh. Mimi ni first born.
Yeah, mimi ni first born.
Your family ko doomed for.
Is what? Ekufa wazi.
See, nilikuwa nakusema hivi, Miss G like hii mdome yangu inasema vitu nye hizi ku back of the brain instead of hizi kwa bele. So,
he's letting them win.
Zi, nikuwa takusema like mwenye anakufuata, asikufuate. Otherwise, ataingia katika
Lindi na NASA.
Nasa, NASA na kunata kama gundi. Eni?
Hey, boss.
Uone za jali mtoka kiwa prostitute.
Hey, very much.
Yes.
Very much.
She's just wewe wezi jali.
Mimi
ana chase the bug
ni sawa lakini they can choose like what they want to be in future lakini ati mtu asema ati mtoto wangu alikufa juu ya cancer hadi Juma Bolo zilianguka tao siwezi kubali
siwezi kubali
siwezi kubali unatembea unastukia tu ati tu
lakini mbona ukwe na watoto wenye huwezi push them into a good career path anyway? Like, by the time your kid generation is going that way,
but then that makes you've sense. Not provided. Unataka kwa prostitute.
Unajua
kama wewe ungeamua kwa prostitute,
shida ni
sema uniko like, oh, you're following
yuko
after.
Shida ni umuuliza Simwata. Simwata atasema yes just because said you kweli atasema do anaweza.
Zee, mimi stay kwa prostitute.
Kosho. Ni swali.
Una la lot.
Unataka customer.
Yeah.
Exactly, staki. Okay. So mimi si personal siezi iko ni unaniona aje man.
Exactly.
Mimi si CEO. CEO ni kai prostitute man.
Upcoming billionaire.
As a parent, if you're providing, your kid won't even need OnlyFans basi.
But okay, if tell me okay. Like utawa push kwa nini, then by the time you'll have kids. The world is changing.
Takasirika mtu yangu hadi nimwambia kwa daktari.
Daktari. By the time apate kazi ya kufiti tu.
Hata heri ni mpumulie laundromat.
Ndiya fanye nini?
Si, kai, yo kitu yiko na pesa. We shinda hapo tu kikuta.
We sujifungulie basi. Ukwena yo pesa, asiende shule.
Mbona asiende shule?
Generational, once the generational wealth.
Still, mbona asiende shule.
From wewe sasa you make...
Hakuna mtu mbaye dunia kama mtu mjinga. Mtu
mjinga.
Ukiwa na pesa, we si mjinga.
Unaweza kuwa.
Ai.
But you still have the money. Wewe ni mwerevu but you're
kuna,
poor.
Kuna familia nilikuwa nimeisikia kuhusu. Obviously, it's not Kenyan. Ni this majuu families. Easy to study na wambianga kuhusu. So, this guys, like, the first generations, wow. The first generations, they'd made money. But towards now, their current generations, because of somebody tu katikati mahali, pesa una inherit... Kuna mwenye alikuwa ameinherit around 57 million.
I think hiyo ingekuwa mimi.
Na ni in dollars, the next person ana inherit 7M. Yo 15 million yote ilienda.
Aliskwanda.
Aliskwanda.
So, still, you can't say ati without Lambistic. Money, you can't go ati with money now, you don't need school. Sawa, mpeleke just finance school.
Ai.
Mpeleke basi
tu at least. Pata etiketi ya pesa bwana.
Kimbea pesa, ajue Kenya nafaa kufanya na pesa.
Unaweza joma na pesa bila kuenda shule.
Ai.
Have you met conductors?
Yeah, ti unafunzangu wa maneno ya pesa shule. Hiyo etiquette ndo unafunziwa shule. Unakuwa
street smart. Kuna kwa na?
Street smart.
Book smart?
Unatakuwa street smart na nini? Milioni 60.
Eh. Tajulia mbele. You clean. Yeah. Yeah. Tajulia mbele. Tajulia mbele. Mina kufa. Do the things I'll be doing. Zakuwa zitania...
Noma.
Duru.
Squanda.
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 And you only live once. Kesi badai.
He has a point.
Ni sawa. Lakini.
Mimi. Personally, ningeko. None of your family umesema. I think ningeko home to squanda.
Wendo ungemaliza watu.
Mimi ningemaliza. F1 Monaco. Sha. Mimi ndo huyo. Ati mnenda wapi? Paris. Ndo huyo mimi.
Unapeleka the boys to buy.
Ati. Manzee, mazama tuweka. Stwende land small leaves.
Hey.
Trendy. Like, this. Enjoy life. I think ndio maana bado napata pesa kidogo.
Eh.
Ningekuwa na pesa, ai Euclid already ningeshawa cut off.
Guys.
You are.
I'm a good one.
You're a good one.
I'm a good one.
Wewe kijana.
Pole, ni senda zima, senda lazima.
Ulikuwa alama ya kuamka ama?
Senda lazima. Sasa kuamka kitu gani? Ni force, hii ndio masaa ya kunini ya kutoka shule ya watu wa shule.
Yuko.
E, mimi nayo siwezi kumbuka.
Hadi watu wajinga.
Wait, this.
Mswanda.
Drugs. Oh my god. Anyway, nilikuwa nasema sasa. Yes, kitu kingine yenye ni embarrassing lakini like ni okay, haifai kuwa embarrassing kuhara ama kuendesha some uses maze hiyo ni maze
ai bigi hapana
zingine
ukihara wewe usiambie mtu
ushinda peke. Imagine ati wewe umeenda quick mart kununua hizi hot dogs na unasikia ni tamu, alafu upate like hiyo 1% chance yenye moja imeharibika ni wewe umekula. Sasa shule utafanya nini? Simu hata
it's not your fault.
Unikalia peke yako.
Nikamazia.
Teseka peke yako. Hydrate na ngoje ishe.
Haya, tusikia. Tusikia. Si ati sasa unaambia watu. Sawa.
But okay. Still hata wewe mwenyewe unasikia hiyo embarrassment.
Something. Sasa you.
Oh, yeah.
Watch on your elezesa sasa. Unajua, you know back in the day. My days nilikuwa class 8. Sama zee, kuna siku nilikula chakula sana. Kapata indigestion. By the indigestion hadi ni worse than kuhara. Unajua unahara saa. Nani, hayachi.
Guy.
So saa mazee hadi miss jabeba tissue juu sikuwa na expect. Nimempa asubuhi nimeenda. Nikakaa hivi sana. Na shinda nikiambia tu desk mitongu mwenye nakaa mbele yangu. Hey mazee, si kwa mnajipi. Saa, na shinda nikiomba tu mwalimu msama. Watu ananicheka bana. Nasikia vibaya lakini... it can wait. Sasa shinda nikirudi wananicheka pia. Sasa nikashinda hivyo siku mzima. I think nilienda choka mara 25.
Guy.
It was bad. Hey. It was bad, man. Hey.
25 in how many minutes?
Ndio maana naombea muhydrate.
Siku mzima like kutoka 8 hadi
25 imetosha kuangusha mtu.
25. Lakini
ukihara hydrate. Hiyo by the way utaisha.
25 imetosha kuangusha mtu.
Ukihara hydrate.
Hydrate tafadhali.
Drink a lot of fluids.
Ndio pia.
Mimi najua hiyo feeling. I get you. Kwanza kwa
you get him.
Zii naelewa kitu.
Yuko ujayara.
Okay.
Eh.
Wewe unajifanya mzungu hapa kidogo. Useless.
Endelea.
I remember one time hiyo kitu ilikufanyikia sasa ilinifanyikia but ilikuwa high school. See, sasa okay, sasa tushatoka high school.
Eh, ni sawa.
So tulikuwa tunaenda game.
Ayeyeyeyey.
Kwa mtoa rugby na kuhara. Hazienda nishi
wallahi
contact.
Oh my god.
Tumbo yako itaguzwa. Na ikiguzwa
matako zako zitaguzwa.
Actual reaction.
Yeah.
Oh my god. Ulikuwa na bati, ulikuwa eighth man kwa nyuma, usiguzwe ni A.
Well shit, nilikuwa proper siku.
Guys.
Yes. So yes. As a tactic yenye nilitumia, hack, life hack, is a 5-minute crop. I wore like 2 underpants. Ndiyo, just in case, action, reaction.
Yeah.
Iye nikoenze kabisa.
Kusif.
Ineza endelea.
Ineza endelea.
It can push on.
It can continue. Good. Strong, strong. So, nikakwa yo game. Then there's that one moment. Nikafanywa tackle.
Ayayayay. Uskatu.
Ding. Ha. Ding dambu. Action, reaction. Shua, shua.
Hey.
Nikasike like, unasikenga nika. Cha.
Let's get
drop of rain. Ikianza kunyesha unasikia kale ka drop kamoja. Then una pause uangalika inataka kunyesha. Yes, hili nilifanyikia. Lakini uzuri nilifiza vizuri yenye kuna okay kwa mbaya that much juu nilikafinya tu hii. We.
Si sa.
I think you're fuck was skill kika kwa CV.
Naweza shika. Zashikilia mharo. My days.
Wisiko hata kusema hivu.
Mini kwa swali tu moja. Ilikuwa game against?
Sitawaambia.
Nikikuambia
utajua.
Kote mwaka.
Kambia tu.
Sitawapea range.
Kambia tu.
2018 to 2020.
Unifala hui. Unifala.
2018 to 2020.
Na feel ilikuwa upper form 2 basi.
Hii nasema kitu ya form 2.
Nikiwaambia exact time, mtajua.
Sasa ni sawa. Sasa
I think situjue.
Open up.
Unaona dikeli keli am.
Nashuku najua.
Ai.
Najua. Nashuku aliona.
Kuna siku moja yenye spot alikuwa nakanga tu anizi. Ama nikonga siku zote tu nime confuse.
What? Okay.
Jika unajua, but sito wambia the exact things, details, mimi wapia story of somebody si yangu.
My days.
So, mazi, life hack.
Shikilia.
Vango dhambiri.
Shikilia. Hold on to the things you love, dear.
Onyango, shika.
My days. Nakwambia vitu mimi nimepitia hii life. I think I need to andika kitabu, man.
Ni vibaya sana.
They're very embarrassing, but ukikaa chini ufikirie, unaweza cheka hadi mtu akuangalia unacheka nini. You sometimes naweza tembea alafu najipata tu nimecheka. Or niko tu mahali nimescoff. So mtu anadhani namcheka
ama dharau.
But kwa mimi I'm imagining things that
which brings me to my next point, kujiongelesha. Hiyo kitu si embarrassing mazi.
Wewe umechizi bro.
Zii,
kila mtu kujiongelesha. Angalianga ni kama nini? But it's so normal.
Like niko hapa ni media alafu niko like.
No, like let's say uko naivas, ndio? Kitu fulani ulikuwa unatafuta, unataka kununua. ukaikosa useme
ilikuwa ninunue nini
haiko
oh hiyo
no like hizo tu
hiyo si ni normal
exactly hey.
Ama umekaziwa na game ya FIFA fulani like unacheza against a CPU imekukalia mbaya eh hey. Yes, masasa yes, surely sasa hiyo inawaka aje alafu mtu anapita hapo tu nyuma yako na eh hey.
Hey. Ayo chungu tunajua. Yeah, yeah, yeah.
Hey, FIFA nayo unajua mtu.
Ku lose game kwa CPU, hiyo kitu ni game.
Ukilose ilikuwa ulikuwa cheza legendary. Rudisha hiyo kitu ama cha. Piga CPU proper.
My days.
Niko na swali. Growing up, si obviously kuna zile two misconceptions watu walikuwa like najua mtu mwenye alikuwa ameniambia growing up he thought girls don't fart.
Same.
I want to know the things. What did you guys growing up think don't happen?
Mimi nilikuwa najua hamwendangi namba 2 cho. Nilikuwa najua mnanukanga maua mkitoka chofu some reason. Miss Dewey.
Nilikuja high school nikashtuka. Nilikuwa hapo hapo mimi. Hata mimi niweza kushuku.
Eh,
buda.
Ulikuwa na kitu unafikiria like yenye ndo later uka find out oh it doesn't work like this.
Lazima ikuwe kusuma dem.
No, it can be just like general.
Okay.
Mimi, well, let me take a moment and think and ponder on that.
This
will be very embarrassing to say on air, but like me growing up, I didn't think boys have butts.
Wait, as in, chill.
Let's dissect this. Ulikuwa no, nadhani like, hatuna like no. Matako yenyewe ama ulikuwa okay. Nadhani hatuenangi cho like hatuna hiyo
no.
Exit
kwa kwenye eh. Toilet kwa jam nenda cho like the actual round butt like having that area now I didn't think you guys have it because now me the primary school I was in see, obviously there was that hype now the girls who've like developed before others ndio so there's that
mama miranui
eh? So there's that big butt agenda now So, me in my head, I'm like, okay, girls butts, there's girls with big butts, there's girls with normal butts. Do boys have butts?
Butts. These niggas are on fire. These niggas are on fire.
Then eventually, like, around class 7, I think, and your boys will come and chase at dining hall. So, some boys and a kabuzuto are short. Kona matako. That's when I knew you guys have like the same butt as we do. So I didn't even know. Na hata sikuwa nimefikiria kuna kitu mko nayo. Mimi nilikuwa tunajua hamna. Simple. I hadn't even put anything there.
So unajua niko na content lakini nitajaibisha sana bwana.
Hey, you know what? It's a free space.
Yeah, in open space na mimi watu wa UMT. Anyway, mimi acha niwaambie. Mimi nikiwa mtoto nilikuwa naamini madem. Like sir, of course hawana ile tool of mass destruction unajua kile nasema eh so mimi sikuwa najua like wanakojoa aje so nikiwa kindergarten like tulikuwa tunaenda swimmer and for some reason hatukuwa tunaenda washroom sijui mbona ni kama hatukuwa tumelipia so alikuwa na so like walikuwa
shule iko na
pesa but for some reason like walikuwa nasema and then unaona ile kona pale pale kuna gate and then mkojoa hapo kimbogi.
So okay, mimi get it lakini nyadi.
Yeah. So saa like nikona ati saa dem ati anataka kunyora. Kasema by the way saa itawakaje? For some reason again mom listen I'm sorry. Because I stayed at her because like okay saa atanyora aje nikona ame squat nikona kitu imeshuka hivi alafu akaacha nikasema basi mademu nyora na matako. Even though hadi ikafika kitu ka like class kwa class 6. Jesa tukafunza kuhusu reproductive system nikaona di kuna urinary tract I guess tract kweli
urethra
yes hiyo kitu
you can't fanya science
alifanya science
lakini bio
kichwa my god
yuko
ulikuwa unafikiria nini growing up
that is juu
so juu yaje
let's sina
atuna
sina
Well, see, you know, you just can't think of it.
Where's the water?
Mimi. Vitu nyingi, but...
Open space.
This is
open space.
Wait, kwanza hii misconception, hii myth ya ati ukiva red kwa mvua.
Oh, eh.
Tutapigora hadi...
ukiva red unafia kwa nani? Na bull. Mimi ni maifu kwa na bull. Bull, kweli. Bull. Nafikia kwa Nabul.
Na bado uko hai. Ilipita na chini for 1 week.
Ilipita na mguu, nilidodge just in time. Kachota mguu wangu.
Na kwa mimi mshengo nilipitia life.
Damn.
Ushago. Kijana nono fupi round. Nikaenda so you know this is like they're just violent animals. Zinakuwa watu that had to kimbiza kuweka head, you know, the goats, the sheep, even. Mm.
Mm. Especially goats.
So, ile ilikuwa sheep, like fully grown.
Damn.
Adi, ni ile sheep inakuwa na...
Ram.
Yeah, it's a ram.
Damn.
Thank you for that. So, ikaniona, na mi sijui, sijui kamini unakaa too scared, yama, iliona tu inaweza nipiga. Iki tu imecharge, imekuja one-on-one, like, imesema leo ni leo.
One-on-one.
Mini kaza mbio. But mimi naona na sprint. Naona mimi ni Usain Bolt mbaya. Kumbe si songi. Sio dog hiki tu kanieka headbutt kutoka nyuma.
Ai.
Headbutt.
He's on fire. I have to do his flaws, man.
So, hey, bro. Iligonga sana jo that kaboni na kwanga puzu. Hii ni kigongo ya Iligonga hapo. Very nice. Sweet spot.
Out.
Sikuamka. Nilikaa tu hapo chini nikaanza tu kulia. Everybody looking at me sawa analia nini? Kijana ya town.
Damn.
Hey, watu wa village wanajua wamezoea hizi vitu au ndio upiki hizi.
Wamezoea.
Eh.
Like hizi vitu ziwashtui mimi. Nimegongwa na kondoo, utaambia nini watu?
Wenyewe.
Ukakaa chini unaanza kulia.
Sijui kama niliambia history fulani na kijana wetu Omus. Alikuwa anatuambia sijui ati wakienda ushago sijui saa wanaishi karibu na lake I guess. So hippopotamus inatokeanga tu all of a sudden. So like watu wako like walikuwa napigana naye. So mzee Fladi like ni the hero of the village quote and quote. Natoka na machete ameikimbiza. Yuko kumchapa hivi body. Akarudi like akafly like a good seme 5 meters. Akarudi kwa gate, akachapa gate akasema ah turudi. The same vibes.
You know what?
Damn.
Stay strong.
Alive.
That's how you become a man.
Mazi.
Niliambiwa hivyo kwa mwanaume. Lazima pia ume like tafute good vocabulary ya kuiweka.
Sema lazima ukuwe na determination.
Toka hiyo. Sije let me say fearless kind of like ufai kuogopa anything.
Hadi fail. Eh.
Lakini mimi kuna vitu nilikuwa naogopa nikiwa mtoto. Alikuwa anajua kitu kama panya.
kuku woi.
Well, kuku mimi ni kibiza.
Same.
Those things can run.
Same.
Fear chicken and women.
Ndio kuku ikikimbiza ulifanyia nini?
This not just is about chicks.
Oh my god.
Then you end up to like unapita tu karibu hivi inaanza tu Yes, I'm trying to ignore that. I'm trying to ignore whatever she says. Kwani wewe ujaenda mbumbuni ukaona hizi vitu?
Jamani tunataka kuwa kula wote.
Plus.
Sasa simuendele.
Ndio maana?
Eh, kijana, are you here?
Mimi ndio maana nilikuwa nadai kujua ulifanya nini.
Ninajua wewe kupanga. Ukiwa mdogo.
Ndio ikukimbize iendelee ifollow through na kukimbiza.
Unakimbia kutoka kuku. Oh. Jisa
kawele
inaka. Lepu kutoroke kuku.
Nimepata high school.
Simwata kwa naka hivi bethe form 1.
Nilikuwa nimenona. Sasa hizi ya nona, but nilikuwa nimenona extremely.
Ilikuwa mo kunona.
Lepu nilikuwa natoroka kuku.
Zii. Sia ni kitu ya utotoni kwa.
Sindio, si I've done it. Oh, so story time.
Oh God.
So me in high school, I was in a house called JM. So this house was close to like the teachers' residences. So see, teachers' residences wamepanga vitu vibaya, wanaokota panya. So panya zinatoka huko, zinakuja sasa domes zetu. Juu domes zetu ziko na nini? Ziko na bikis, ziko na sukari.
So,
sukari na biscuits. So every once in a while,
uko nafikiria bikers not cheki.
So every once in a while kulikuanga na panya dom. Now wasichana si waneza scream. Let me tell you.
We know.
Wa.
Yeah.
Let me know where are you.
Si what is cooking today dear? Takuizia.
So they used to scream. Na me Miss Juba then nilikuwa nini ilikuwa inaniambia Victoria unaweza shika panya. But eh nilikuwa nashika panya na niweka ndani ya container.
You were one of those people.
Yeah.
Oh my days.
Na ndani nazitupa huko kwa incinerator ama na huko wakati kuna moto. Si kuna hiyo rubbish pit. Na choma nazitupa na huko. So yeah, the matter when you ask me if I could catch a rat, I've caught rats.
Nasi snitches.
In your sheer rush.
Kuna siku kwetu nini, Scorpion ilitokea alafu babangu ananiambia niue.
Scorpion.
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 Hey, Scorpion.
Scorpion.
Aji siku anajua kuna Scorpion Kenya.
Wait, this variation. Sile flani ile unaonanga kwa movies. It's a smaller version. Ijashiba.
Ijashiba.
It's not that menacing, but you can see the...
You can see the
Sharpie na konga hapo. No, I look at my dad. Ati? Eh, huwa tu. Eh?
Huwa tu.
Unamwambia siwe uwe.
Unamwambia uwe tu.
Siwe uwe. Damn.
Ndio ni aliua. Eh, si mimi si nikaribio ki. So ndio mimi nime grow up nikijua Scorpion inakunasa na daddy.
Wow.
Hadi mimi sasa najua hivyo.
In acting after 72 hours like
bado si utadedi.
If you don't get help.
Bado si utadedi.
If you don't get help.
Si utadedi.
Kwa daktari wako na nini.
Just say yes to endelee.
Damn.
Si utadedi after 72 hours.
Hapana, ujaenda hospitali.
After
you. Usipoenda hospitali.
Utakufa.
Oh. Sindio nasema.
Si jasema utadedi.
Ah, si mota. No, utadedi kama uko Australia. Unajua Australia vitu zimeungwa.
Australia imekingi sense.
Kuna plus 50 boost to all lethal animals. For somebody A. By the way, Jeremy, eh. Tunakuombea kila siku.
Upate dem.
Mimi sijasema hivyo. Unaona vya chess? Okay, let me not expose kijana yetu. Anyway, kitu kingine ni embarrassing lakini haifai kuwa embarrassing. Ukigotea mtu lakini hajaona. So like una nod in public.
Yo, kitu ni udhi.
That is very embarrassing.
Usi ni mimi hata si embarrassing. Inanifanyanga nisikie neza
rusi.
Umpige tu kofi buda salamu.
So imagine mimi tangu tukue form 4 2021 nilikuwa nagotea watu wengi like nikaenda breako. I think kila siku lazima mmoja wao nilenge. Nilikuwa compulsory like unajua ni hadi ni ile like nilikuwa nimezoea so naogotea huyu hanioni hadi najifanya like nilikuwa na
unajiongelesha sasa.
kitu ni uchungu mazee.
Buda.
Sikurahisi.
Life hack when you are waving wave ya huku chini ndio in case usi asisalimike kuna mtu ameiona
mumshikanishe mashati ya kiata. Ndio ni option.
Unaenda kusalimia tuseme kuna watu wawili unaenda kusalimia huyu pia analeta mkono
inakuwa kasi
unakosa nisalimie ndani wa kwanza
ni mai lengo na jaka.
Wewe ulikuwa unataka kusalimia jaka.
Zii sasa unajua like nile nilikuwa natembea na
books you know
nilikuwa na nilikuwa natembea na Wanjao alafu sasa Wanjao ni rafiki wa Jaka so tembea hivi Jaka akasalimia Wanjao alafu akaniangalia so mimi hadi na expect hadi yeye akatoa hivi mkono lakini akasalimia Wanjao tena so just like
guy
why do I exist hadi yote niishie nikaenda tu zangu
yako ndo ni uchungu anasalimia mtu mara mbili ndio kwa hapo
yeah
mimi ningeanza sasa life of crime hapo.
Ndio akujue.
Exactly.
Yeah.
You make it.
Nataka tips.
It is.
Cuz nilianza life of crime and it did not end well. It did not end well. Kama ujui nilifanya nini sikize episode 6.
Ref, ama 4.
Yeah, ama 4.
Yeah.
Njoti za ruabe.
It is.
Yeah.
Wait. Yeah.
Yeah, ni
episode. Leo nikikuja, wait, si nikuja nikiwa exam room. Najua wasichana kumbu kwa... Okay, Sam. Wakwanga very stupid.
Guy.
I knew that's where he was going. I don't know. Yeah. This guy girls can draw that is where Smota is going. This one way Smota is going and it's that.
And it's only that one.
Sindi yo?
Kona sasa. Anyway, proceed.
Adia kachorea kasma wengi.
Dem, nilikugotea class, normal classes. Ukarudisha ukanilenga the next time.
Ooh. Damn.
Ni sawa nikasema you know what it's fine tupatane siku ya exam
yeah.
The same person comes today happy anakuja tikuku hug like the hug mini brother ako
ah
ulinilenga
unakuja leo ni exam
tu. Hadi mjua si ukram hizo vitu.
Angejua sina content, hadi angekaribia ati hi. Hi nyanyako. By then najua nasikiza mimi ni ulinibo. Fuck. Like mbona unifanyia hivyo man? Said ungekuwa hadi ungenisalimia before.
Angeanza rapo last week.
Angeanza before ningeingia. Pole pole kimia.
Juu, sikuwa na content anyway, like ya kushare. Nilikuwa na yangu personal lini.
Imetosha. Kuna siku niko hapa exam room nasikia, yuko, number 4.
Mwe nikumbushe zile exam room chronicles zetu.
Ndileni. Nikampeduke nikombea, sifanyi number 4. Unafanya gani? 3. Liona jamaa, kaka, ame cancel kazi yake. Nipe number 3.
See, leo, okay, mwuzo, alikuwa from that green school actually. Sita 7 ni nani?
Dem.
Teniambia jina kando.
Nika, wei, Mawia, you're from that green school. Mulikuwa mnasoma?
Guys, ndio.
Mulikuwa mnafundishwa English?
Eh.
Ju, if you are taught English, na ukasoma kidogo.
The most strict thing we had were English teachers. Our English teachers didn't take shit.
Si mnini, eh, magal school.
They were just getting pregnant and being strict.
Oh, shit.
What is it with English teachers and getting pregnant?
I don't know.
You know, you kid enough who was studying.
As we have a teacher who got like pregnant 5 times within like the 4 years I was in high school.
5 times in 4 years.
Like every time you'd see this woman, every time you'd see this woman, she was pregnant.
By the way, you know, kuna, back in the school that I studied in Kitambo, kuna mwali mwenye, siku wa mwona kifundisha any other time, alikuwa every single time na mwona kona mimba. Wala. Kidogo ameenda leave.
Alafu wakirudi leave, anarudi na mimba inamea.
Anarudi? A few weeks, mimba. I'm like, wait, what? Kwani una break? Waja mtu wadi upewa? Ka half time. Ya, ka 15 minutes, 15 minutes. One of English teachers, mina waomba. Like, please, relax.
Sifujo, bana.
Leo nikikuza, I think, niliona Nabi Yohana. Anaitwa hivo. From Western, Bungoma.
Bungoma.
This guy has 42 wives and 239 children.
Yes.
239 children. 42 wives, 239 children. Mujo, that's a whole village.
Hey.
Damn. That's a whole village. So, na wanda.
Ewo saa sindu wako job.
42 days. If you are daily.
Hizi ndo calculations. Tuliko tunafanya nani? King Solomon.
So King Solomon had a... alikuwa na 300 wives and 700 concubines.
Yeah.
300 wives.
Hey.
Mwaki kuna how many days?
Tuliko tunafanya na wewe.
365. Yo, for 1 year, amemaliza the wives.
Hajamaliza the wives, badu. 65 wamebaki.
65 on top concubines, ndio?
Yeah.
So bado wamebaki na 700 minus 65.
635.
Bado kuna 635 days mwaka before only the first woman.
Ingori.
How many years? Hey bro, jamali kwa life.
Alikuwa na favor right. So hizi ni
kaa. Kwa hivyo alikuwa na favor right. Ana overwork at the same time.
Eh. Ama maybe alikuwa anachapa.
Breakfast, lunch, supper. Unaniambia
mtu. Unaniambia jamaa alikuwa na yaki yote na jafikiria hadi huko bana.
Kila saa. Labda mabibi alikuwa anafanya 1-1 lakini concubines.
Kama ni kila like tuseme in a day maybe 3.
Mm.
1 ni yule imefika tani yake. These two ni wale favorites.
Mm.
Hivyo ninakaa kuwaka juu hadi misi lazima kuwe na favorites kule ile
nyingi lazima kuna favorites
bana sukari ya kabras na sukari ya mumias kuna difference in taste
jamani.
If you know what I'm saying, utaelewa. No, yuko uta experience once you grow old. Hadi misi jui, I don't know these things.
Madako 16.
I'm still 16 years, I'm not of age.
Sure. Yeah.
You know, thiki peke ndio ako of age hapa. So maybe thiki tell us. Kwa kwa difference kwa sukari? Like literally, naongea kuhusu sukari. Yes.
I
what
mean,
could it be?
Salt.
What?
Z. Sukari ni for 22 kgs.
Damn.
For 20 kg.
Nilipita quick match jana ni kona for 20. Bro, nitanua molasses 1 liter.
Hey.
For 20 for 2 kgs.
That's crazy though.
You know what? Tranua my juice.
muende kama miwa.
Na hivyo ndio Kenya kacha kunywa chai.
I swear unaniuziaje miwa 420?
Miwa 420.
What is miwa?
Jamani.
Stukiji.
Nini? I'm guessing tu ni competition amekosa.
Eh, hata kama jamani.
Hata unga.
Hivyo tu.
Unga sijui the prices sahi. Sikumbuki the last time nilinunua ni kitambo. Moja
nilienda ushago leo. Niangalia moja leo. I think Raha Ika Kafagara 257 bob 2 kgs. It's not a gunia.
2 kgs.
2 kgs. And they don't sell smaller. They don't sell 1 kg
hakuna,
now.
Hakuna ndogo ya 2 kg. Nani alizomanga 2 kg ndio nini?
Ndio nini?
Ndio sasa ni kukeza kwa 1 kg wasio anaweza
rusaidia. Kuna hiyo ndogo.
1 kg unga.
Very few companies have
unga.
It.
Yeah. Shida ni wewe unuangi hizi vitu. So wezi
jiwa. Ni wazoya kuchukua 2 liter. 2 kg.
2 liter.
Hadi uongo imekataa. Hadi uongo imekataa bana.
Ni sawa pole dynasty.
Iko. Uko sure?
Yeah, iko. Hiyo ndogo iko. 1 kg iko.
Ya company gani?
Is it Soko or something? I don't know the...
Uliangalia unga ya uji, boss.
Juu, zenye ziko na hiyo 1 kg ni za machapo na mamandazi. Zizi.
Kuna unga ya ugali ile ndogo. Kwani... You guys,
si nimetoka supermarket leo.
Sasa ujiangalie hiyo section vizuri.
Nilikuwa hapo.
Ni tafuta spectacles sele.
Big sounds like him more and more every day.
Sumenda super. Ama umeenda duka ujaiona hiyo unga ndogo. Ujaje tunaweza Google sasa hii.
Google.
Give me a minute.
It is. Sasa kabla niende nichukue call ya Mdosi mlikuwa mnasema?
Hadi labda tumemada.
Walai.
Tulikuwa sema ni.
O, tulikuwa sema vile English teachers upata mimba every
day. Yeah.
Tifanya?
English. Oh, ni nani alikuwa nasema wasichana ni stupid. Simu wake.
Wasichana wengine.
Wewe utani.
Sinasafisha.
I believe.
Oh my days.
How kumaliza? Oh, limaliza.
Alimana.
Niko jua kusalimiwa, imagine.
Ati jua kusalimiwa.
Alafu anakuja kunihug siku ya exam. Hiyo ni nini shwa? Yaani wewe unaweza kukubali?
Hapana.
Nikaa these politicians wa Kenya, I'm sorry to say. I'm not sorry anyway. 5 years unapotea unakuja after hiyo siku ya election. Unatupea 500 bob. Kuvotie. Nitakuvotia yes lakini.
Yaani unabeba na 500 bob.
That is not the point.
It is. And you vote for Simwata 2027. Poem CSI.
Very true.
Yeah.
Very true.
Yeah. Oh, yeah. So
would you guys go into politics?
No.
Absolutely not.
As I know, ambie kitu moja. Kenyan politicians are just they're not educated. Well educated.
Aya, our own president has a whole degree in botany and he says trees aren't growing because they need prayers. Yes. Google it. It's a whole story.
Well, because we are not praying.
Yeah.
Lakini pia anatubeba sana. Hii story ya kuomba kila saa bwana.
Mimi sijui president. Lakini ni sawa. You know what? It's good to believe and be prayerful and stuff. Lakini zingine
faith without action is dead.
Pia kwa Biblia. Surely.
Hati miti hazipandi juu atuombe.
Na kuna degree ya botany.
Oh my days.
Eh.
Ndio unajua hizo degree mtu ununua. Pata pesa utakuwa na degree ya hadi masters ya medicine. La bado ujui inakaaje. Ni sawa lakini mkwe politicians man mtusaidie huko nje.
Mimi tangu nione hadi tangu high school like mwenye anajali sana kuhusu like a certain post ama watu wako under hiyo post hawapatangi hiyo kitu. Wait hawapatangi post. So hao ndio nakwanga on the ground down ndio I think unakwanga na more power ku cause change si mwenye ana shout oh guys yeah.
Kuna kwanga na wale noise makers kuna kwanga na like layers unaona kama earth na kwa vile leo na feel mtu intelligent kuna kwanga the core si ndio alafu kuna hizo layers za juu
nimesahau ameanza
vizuri
sikufanya geography Euclid decide ulifanya geography hebu tuambie hizo layers
sasa unajua kuna the core ina core outer core
yes
alafu after hapo ndio unaenda kwa mantle lakini kabla ufike kwa mantle kuko na Gutenberg discontinuity.
Yes. Okay. There's a discontinuity in my brain right now.
Yeah. Alafu sasa kuna Eh, crust.
Yeah, so unaona vile hizo layers ziko. Ile ni determine vile hizo zingine zitaka.
Unaona?
Deep state that is. Okay. Kuna state. Alafu kuna citizens. Alafu kuna Euclid.
Fiat.
Guy.
Fiat. This nigga called you unimportant. Damn.
In this conversation, that is.
Sure. Okay.
So, ukitaka kujua like who has the real power? Si yule mtu anapiga kelele. Si unaka this episode every day wako kwa TV. Wana tusiana, sijui nini, wanasema hii ndio. You get what I'm trying to say, yeah. Mm. I don't get anything. Like, I only puppets. Mi ya dimini kwa politician, mi nitumie tu kaya puppet. Ni sawa, lakini unilipe properly. I swear, for me to make noise.
But, for real, the way you guys are saying in the last episode that a lot of people aren't getting paid.
Anasikizanga podcast.
Yeah.
Anakuanga tu kwa nyumba. What else does she have apart from UMT?
Anasikizanga podcast. Pardon.
I can count at least like 5 to 6 scenarios. Nikiwa tu kwa mat ama kwa bus nikikuja tutao wakati nikuwa nakuja shule. And every time, there's somebody on the phone saying, wamesema tu watatulipa monthly, lakini lump sum bado hakuna pesa. So it's true. That thing, hata tu the normal people who are wearing that tusuti nini, they're complaining about it left, right, center.
Yeah, that's very true. Just manzebi ni government. Na mfanyanga government organization, man. Wale nilipa quota.
So like even those people who can actually act,
okay.
Even them, they're not getting paid enough to want to continue acting. When you wana pocket, ndo wenye hawana utter rules. Yao tu ni delegation. When you wana delegative.
So I'm always in gear politics, Jesus story.
I miss taki stress.
Politics, missing
media. Mimi miss taki stress.
Taki stress.
Iki word stress. Mimi miss taki.
Iyo nataka pesa.
Alamu sasa kukwatiliwa sasa.
Kukwatiliwa.
Ndiyo awa watu. Kama venye sayi mainanjenga na pitia just cause he led Mungiki a couple years ago. Now suddenly he's back in the limelight.
The fact that, okay, so from the documentaries I watch.
My God.
Kiyo na history ya mainanjenga and this, iyo group yenye sayi wana wako under scrutiny. Alafu wangalia the current government. You'll find that these people, a few years back, they were very close. Then now, wamona, ujamami changed loyalty. So, wanamweka under.
Atatum set.
Yeah. So,
personally, me, my villain, I could have started after they killed his wife. Walimulia Bibi. Bibi. Guy.
When was that?
Like, back now, while they were still. See, you remember there was some time he was even in prison.
Yeah.
So he comes back, he finds his wife has been.
You know what? Yeah. Bachelor for life.
Meaning, if what you lay your government properly, Sasa.
Well, wait.
But then now.
When you get into that kind of lifestyle.
He decided instead of like continuing the flames, atulie, I shall lose enough.
Kwa mafia.
Ti mafia.
But to the end.
By then, the
government was in mafia. Na pasu degree.
And then my life of crime. Bara.
With this, in water's words are for content purposes only.
Yeah, very true. I'm sorry to say, yes, I make a lot of noise. deep down. Mini introvert.
Anyway, so time met with here, man. Kona parting shot. Wanzi wa wapi?
Ah, to light skin.
Guy.
Ni mimi najisema.
Oops.
Mawia, please end our safari.
With this cold season that's coming, buy blankets and pillows from Crochet Pillow Parlor. Buy tote bags. buy beanies because easy nywele zenu zinahitaji hizo kofia.
Talking about you, Euclid.
Have yourself a good long holiday.
I'm tafte madem na hii cold season.
And I'm tafte madem.
Euclid, mina kuombea. Una niombea?
Mina kuombea simu wata. What's gonna believe?
I believe.
Good.
And that is my parting shot. Believe.
Believe and you.
Believe and achieve it.
Mimi nasema, tumelewana kama share, kama house party ya hiko ground floor atukuji.
Agree.
On behalf of what we are
usiku zuri.
Nkasa. Mazee zeni.
kama iko ground floor atukuji.
Iko mimi na 8th floor.
Skuji. Skuji.
Kana.
Imagine no, imagine mseme umechapa drinks zako zikakulemea ukakaa kwa kiti unaanza kuenda like unaenda vitu zako hata uzioni poa. Kidogo kidogo nasikia kiateka. Don don don. Kuna mtu amekufa hapa chini, itabidi mkae hapa ndani kwanza niite polisi.
Yes.
Kama iko ground floor atukuji. Hiyo ndo party.
It's not a party. It is. Anyway, mi blah blah blah. Hey, leo kwani shida ni gani?
Wewe niko nilikuwa passless ni ya Daru. Hii akili itaanza kufanya tena huko
September. Hata ulikuwa passless?
Eh, kabisa mazee. Hey, hey.
Niangalie hivyo.
Walimu walinidharau. Look at them now. Anyway.
Aki utafanya watu wafikirie mimi ni mjinga.
Suseme tu
yeye basi. Achore.
Damn. Anyway, follow us on IG at @the_UMT_podcast. Yeah. TikTok pia tuko UMT podcast, hiyo nayo hauwezi kosa. Tuna tu majani ya green ujoni sisi. And please see weed. Hii ni family friendly podcast.
Yeah.
We
don't take poison.
We also stream our episodes on Google Podcast. Podcasters see Anchor tena for some reason, but mbona li change jina?
Na watu wambiangi waki change ili ya muka tu siku moja na tafta hapu kwa simu sinashanga kwa diko hapi.
Mbona tu podcasters. Yeah. So, apologies from Lenny. Lenny alisema ati amekwama kwa choso ezi kuja.
Aki ni uongo.
Of course.
Si cho. Asuma cho. Yeah,
that sounds accurate, but... Yeah.
Anaendesha magari, si choo.
Right.
Sure. That's what he wants you to think.
Amerambwa.
Yeah. Amerambwa.
Kelly, bado. Eventually.
Yeah, liambia kuna exam leo.
Fina. Yeah, so I think we'll see you guys in the next episode. Bye.